kama ningepona basi ningetoka nduki. Kuna wastarabu na wamamluki, penzi nijifiche wapi mbona kote nuksi. Nauma, 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 nauma ukipenda usipopendwa jama. Nauma ukipenda ukakatisho tama. Mola angesema yupo nae wengine, Mola angesema yupo nae wengine. Ninge isaka furaha pengine, ninge usaka upendo pengine. Mola angesema yupo nae wengine, Mola angesema yupo nae wengine. Ninge isaka furaha pengine, ninge usaka upendo pengine. Furaha pengine, ninge usaka upendo pengine. Mola angesema yupo nae mwingine, Mola angesema yupo nae mwingine. Ninge isaka furaha pengine, ninge usaka upendo.